napenda ukiwaino waist kiuno kama uko Kongo zama chemba unifaini kit tumalize msondo baby baridi na inafanya usingizi sipati masidi watapambana nipoteze bahati upasa sambua moyo wapika pakua moyo kwa kunisha tua moyo tuombe na dua basi tusijachana
uweza mimi silali wewe unafanya nitage mitani nitafute sarali kutuliza usiku
yeah, yeah. Me, I gonna miss you very much. I gonna miss you very much. I gonna miss you very much. If you leave me, I gonna miss you very much. I gonna miss you very much.
Sanga washa fanya campaign Benzi lisifike juu kwenye top 10 Ulevi ni wa cocaine Nisha kupa huru wendo wangu kate
Kwa maradhi unitibu homa yangu Nando wa mwisho kwangu Silete umangu mangu Shana wa chako changu Uweza mimi silali Wendo unafanya nitage mitani Nitafute sarali Kutulize usiye
If you leave me
Ajalie
Amen
Na kamono nizalie
Amen
Pezi alipalilie
Amen
Mazao nijivunie
Amen
You leave me